Yo, a baby is in it, yes, cause in the box. Very busy, asking for new dit. I love graphics on Magina. Nathan the beat to see,
yeah, so can I fatta
shamim. Hatta na da kufulim. Yeah, so can I fatta shamim. Ameli pala pala, pulim. Yeah, so can I fatta shamim. Hatta na da kufulim. Ya soka na fata shamimu Ameli pala pala pulimu Say, nebwa la betoke Galili musika tiwe pwa Asobolo kwa netoke Omuntu atasasira toke Mbundo, pako toke mpako Pako toke mpako Pako toke mpako Yengo nyumite sikati Atete ya funa silimu Mamu kebela kauka ngate kalimu Neunya nyela rentebela Javenzi teba funa silimu Ya soka na fata shamimu Hatena da kupulimu Ya soka na fata shamimu Ameli pala pala pulimu Ya soka na fata shamimu Hatena da kupulimu Ya soka na fata shamimu Ameli pala pala pulimu Ya sango muwale nebi Ngatama nyiluganda yade yade Na yela ya genda na mukwana na mugamba Bino wa manga mbuno Ameli kwini pala Afoyu kakaka kamala Wajipili teku ila Ngatama nyina tebi tegeza vya yogela Atete ya funa silimu Vamu kebela kauka ngatikalimu Ne unya nyela rentebela Javenzi teba funa silimu Ya soka na fata shamimu Hatta na da kupulimu Ya soka na fata shamimu Ameli pala pala pulimu Ya soka na fata shamimu Hatta na da kupulimu Ya soka na fata shamimu Ameli pala pala pulimu Yo, a baby is in it, yes, cause in the box Very busy, asking for nudie I love graphics on Magina Nathan B2C, air music